ya no daba. Sibabuka behamba belandelana. We mame, ayikho laphi ingoma bafana. Ngeke nenze into eyodwa bafana nikhathe niyophumelela nonke nina. Wayikhulu umuntu ongayazi mntanami usemncane. Uzoqothela inhliziyo.
I'm not seeing it now.